ZambiaMusicDownload.com.
Mueva fiash.
G-Boy
on the beat. Natural sound.
Apparently so we in the building.
I'm choosing international. Young Bliss. Ala mueva fiash. Matita wino mwaisa. Impate fimariashu. Saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mwema fiash, mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu, saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mwema fiash. Mwema fiash. Ala mwema fiash. Mwema fiash. Mweva fiash, mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu, saka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kabushi kundeme vanshtusha. Mweva fiash. Mweva fiash. Ndechula mweva fiash. Mweva fiash.
Oh my god, this lady getting on my nerves. Still shocked, full of muntu ana epilepsy. And I got attitude, nikabwela no male. Stressed, I'm a mess, full of nyimbo ya o male. So all I need is a breath and inga feel depressed. Nisa kafike kuma December 31st. Ama nipendela mirandu full of judge. Akalumba nshirala no mushiku full of god. Ewale di in charge. But if you're now pilefi. Mwana kashua kwa tela udinesi. Wanikanga ulibe na ule munga nikamba. She always talk back at me and nikamba.
Ala mweva fiash, mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu, saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mweva fiash, mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu, saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mweva fiash. Mueva fiash. Ala mueva fiash. Mueva fiash. Mueva fiash, mwachita wino mwaisa. Nimpate fimariashu, saka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kabushi kundeme vanshtusha. Mueva fiash. Mueva fiash. Ndechula mueva fiash. Mueva fiash.
Yeah. Phone koko maziro fatin swirako. Beregete no muna mkwe from Dakapo. Bushe na hitwe beans na chiteka po. Na mwachip kafe na imweshu wa washpo. The next thing abu achani ku TikTok. Mpali zew out with a friend drop. Mulomo pa mulomo visionless chip talk. Gaiti la menji nine woku pishapo mopo. Before I make my budget chip waku yakwe. Mweva fiash uyu nina kanankwe. Musenda na mawiki mati pa mutompo. Sorry to say this I regret mari nyumbo.
Ala mweva fiash mwachita wino mwaisa. Nimkwate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kundeme vanshtusha. Mweva fiash,
like any other game is taking a like on your panga.
Nimkwate fimariashu tisaka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha.
Musepela clown,
clown,
manen. Mufiash and tisha zingila tlaisa. Njebele chiu ine wine na laisa. Kozi nga chaishu wat na chlaisha. Tiyo shilangu maunga chaisa. Nakambi chalangu mapantu ya na mebela tinalisa. Ningolo panshu na pona na yumisha. Echangu mine nakambi na limi washa. Mami walangu mapano shirandako. Kubwa eche mwadi nkenya tina mayote wako. Yesho kumanako. Mkutino kuya kubondi lingi kujobu ndalombako. Kaova time taza boss alangu fabu ino panchito. So fiancef na mieba tem. Aikono kumweba kula mutamba. Feba na tempa jeni.
Aona na kebela poide.
Mami de keni feko zinga mwa mwa fene. Fio kushkule lola lanji pa feni.
Shkusha mwa fiash.
Kima mami mu. Mayo.
First on ZambiaMusicDownload.com.
G-Boy on the beat.